DJ Joe Falmy. Double the pleasure, double the trouble.
Billing on the success.
Jina kubwa yani major.
Mindo kiboko yao.
Cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara.
Mindo the chest way choy tisha happy.
Na piga shere.
DJ Joe.
Bambanga kampuko kakiwa na do Jaba inakamata madoba zikiwa kwa form Happy na bambanga manoma zikiwa kwa flow Reggae inakamata warazi wakiwa mandom Weka don't disturb kwa mlango Bili bili ya wawili kwa tango Said yangu ya left, watu wako right angle Mateso ni ya beberu, mateso ni ya mama kambo Gide mtukisepa jumambanga wako area Kafyu inakatsia sherehe na mamorio Kesho ni weekendi tunashikisha kisheria Kila mtu pewa pombe kata njo ya polio na yende sana
Donjo, Serena Donjo, Donjo, Wawani Villa Serena Donjo, Donjo, Serena Donjo, Donjo, Wawani Villa Serena Donjo,
Sila la 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 bom bom shile. Pede na lala sana mbona na delay Kwani hajui femini kona form today Nime pull up na mambogi zaka sana za kile Lakini mbogi moja charudi home na mkia Mbogi ngini charudi na story za kusikia Kwani jana kulienda jemi siwezi kwambia Mini kikari mizinga si watu hukaribia Nishere tunakula kauna do kula vako Rotejo miungo janganganya noma kwa saku Before nifike mwiki mushi kama njiva santo Niko Milan nimepiga kama nziwa uptown Yende sana
Donjo Serena Donjo Donjo Oh, when you feel a Serena Donjo Donjo Serena Donjo Donjo
It's got to be DJ Joe Infalme Log on to www.djjoeinfalme.com Follow DJ Joe Infalme on Facebook, Twitter, Instagram, and Snapchat
Uhuru Gardens tuko jaba
Hapo tu, hapo tu, hapo tu Hapo tu, hapo tu, hapo tu
Uhuru Gardens tuko jaba Wengine wako miti, zetu ni majaman Zenu pikipiki, leo tunaenda kanan Beba zigi mingi, kakuna mamadam Beba sidi mingi, ni mimi hapo back left Paparazzi, wanaifanya ngumu kufanya usherati Nakumbuka kabla nifuge manati Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace Squeeze the back seat, ilikuwa love seat Smooth na manual unafikiria ni automatic Tint kwa window muadhara ndo atutaki Apa perfection tunaifanya bila practice Mbele naona success, nafunga hat-trick Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat Nairobi City tunairun kama athlete
Dance tu sijali, atuku judge Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo Usijali, atuku judge Hapo tu, 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 hapo tu,
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti Zetu ni majama, zenu pikipiki Leo tunaenda kanan, beba zigi mingi Kakuna mamadam, beba sidi mingi Ni mimi hapo back left, paparazzi Wanaifanya ngumu kufanya usherati Nakumbuka kabla nifuge manati Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace Squeeze the back seat, ilikuwa love seat Smooth na manual unafikiria ni automatic Tint kwa window muadhara ndo atutaki Apa perfection tunaifanya bila practice Mbele naona success, nafunga hat-trick Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick Tangu tuingie kwa imchezo sindo heartbeat Nairobi City tunairun kama athlete
Dance tu sijali, atuku judge Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo Usijali, atuku judge Hapo tu, hapo tu, hapo tu, hapo tu
Iseti hapo, ni kuhandle Alafu kamtu toweloka kia mlango Ni kuingize ndani ya box kama balo Julo siwezi kbali kula tu kwa macho Ambia bini man mepata kuinua dancehall After leo utarudisha with salo After leo na wacha armies na mavalo. How can you teach a fellow na kakukwa na passport? Kitu kaini rea ichimendo wipate. Mina nashkwa nwa ni kama jesia private. Mujia wateja ni kamerwe kwa magnet. Itatach wateja hadi wa itane.
Just usijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atu kujaji. Apo, apo tu, apo tu, apo tu, apo. Just usijali, atu kujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo tu.
DJ John Fowler.
Nanipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua nadia kweli mini nani? Weni nani? Unampigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani. Atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Yeah. Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya.
Choka na we, wengine ahende, yule hakagui.
Kelele ya chura haizui ngombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki na kwa mana ye.
Anapenda wifi matiro, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya.
Fashion over, bado kakiva kitenge kana pendeza, ah kana pendeza. Toto stingo zake ni noma noma, noma noma. Figa yake ndani ya dire na wapa homa, ah ina wapa homa. Esima baby sa fashionista, fashionista. And I love the way she bend over, ah bend over. See my baby's a fashionista, a fashionista. Nikiwa nae game over, ah game over. Oh I love the way you break it and pose. Oh baby break it and pose. Oh I love the way you break it and whine up. Ah my baby you fine. I love the way you break it and pose. Oh baby break it and pose. Oh I love the way you break it and whine up.
Ah, DJ John Fowler.
Hidi nikishika mani autawai kosa maziwa asali. Kila siku tutaweka party. Najua vile unapenda sherehe. Vile ninapenda sherehe. No, no, no. Mtoto kipuko oh, sema kile unaona kwa ndoto. Nami nitatimiza, nitatimiza yote. Ni ndogo, oh, sema kama tusafiri Lesotho ama Argentina, Amerika. Tukumbuke vile tulivyokazana. Tukumbuke vile tulivyong'ang'ana. Tukumbuke vile tulivyopambana. Tukumbuke vile, tukumbuke vile. Kuna Mesaya.
Piga picha, ukipenda muziki katika hizi misimu zitapita. Na hizi picha zitatukumbusha. Kila mtu anapenda good life. Yeah, yeah. We mwenyewe unajipa good time. Oh, oh, oh. Toto kiboko, sema kile unaona kwa ndoto. Na mi nitatimiza, nitatimiza yote. Ndogo, oh, sema kama tusafiri Lesotho ama Argentina, Amerika.
tukazana.
Tukumbuke vile
tulivo ngangana.
Tukumbuke vile
tulivo pambana.
Tukumbuke vile.
Jana chumvi na nyongia juzi leo tatoa mushika troli ya mse wa smokey nitacheza kama mimi alafu nkupa trupa sijaza kama Lewandowski hivyo ndo suche za mjini
tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe weba zucheza kama wewe tuyo cheza kama wewe cheza kama wewe cheza kama wewe weba zucheza kama wewe.
Trio na cheza kimimi, mdhamini sipimi. Nakaona daimoshu, utazivuta kute chimne. Limit ya fulize imongezeka nkoma chingle. Neza shike jack, nakanudhu sikie tifi. Nacheza kiruru, nacheza kiwingman. Neza fika soko, nishike kijipa. Turiri memdagi meditation na kififa. Shuksha kibanda zikicha podondo inaza jipa. Rada na madenge, vutizo matenge. Sto mange kama angel, skinny kama wenge. Neza nyonga sana mkona nze kumea zguembe. Manze kakivana, snapigana tuvi jembe. Peleka na Pele kana tara tara sete pa machur Mangu na vitu chora chora mute kama prr Mamdo kwanga ma princess Magala ni wopeng wampa kuposti wako Pinterest Fom Manzi sujo cheshere Leo tupige kelele Rao na jipo mwenye Asuni jamo kona ndom Tuki washe tupepe Tukate maji leo tulewe Weba zucheza kama wewe Meja cheza kama wewe
Niko kalif na shikisha Na mamorio tukicho mashisha Kuna wale ushukisha Wale mademu jifanyaga madiva Ka uyu wapa na ringa Na izo lips nikana piga binja Bade na jistay far away Wale wamebaki tupige shere Manze karado kiwadunda usilewe Mafisi wako ready msupa nye melewe Ukiwadunda ni ubebane Ama ubebwe ama ubebewe ukiwa dundani ucheke, ucheke shane, amucheke lewe. Yo manze zimiriet, na kwambia zimeshika, na kutani na shash, nani yako na rizla, minasikia kukizeti, tukisikiza masizla. Leo watu ni walewe, bazu niko na pesa mingi, ule ni mse wa mayai, muwite umwambia gonge mbili, ndo nijenge mwili, nikiteka msupa, nichezeka mimi. Yo, wacha nchezeka mimi, uchezeka wewe, tutafute ya mzinga, manzejo tuchange, tulewe, 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 tubebwe.
Manzi sujo cheshere, leo tupige kelele, rauna jipo mwenye, asuni jamo kona ndo, tukiwashe tupepe, tukate maji leo tulewe.
Utanipata na warichi, utanipata niko jaba, utanipata niko bis, utanipata niko, utanipata niko. Utanipata niku,
DJ John Fome.
Utanipata niku, pata whiskey hapo kando ya rive, VIP kando ya DJ, my lady kajide, wait a letter Remy, UCD.
Utanipata na OCS, tunakata maji, yes. Leo hatutaki mapi, yes. Na mangeo sume pepa, KPS. Rata Johnny safi na tutumi GPS.
Utanipata na ma CEO, tunabonga nyingi do,
tunabonga madili jo, nikikupata utahitaji madili do.
Utanipata na warish, utanipata niko jaba, utanipata niko bis, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko, utanipata niko jing, biggie jing, nime chill in my area. Leo niko free, siko wera, ngepa iko juu, new era, uni mresh kwa dera.
Leo niko jim, nime chill in my area, na tuko drinks na mavela, piti dali na chibela, na wale wameketi basi gera.
Amsha bana, usikalie kitako, itabia tulianza kitambo,
ato kinikalia chako, jua leo utapata kichapo.
Utanipata na warish, utanipata niko jaba, utanipata niko beat, utanipata niko, utanipata niko.
Papa skujika si shere,
sheria.
Kesho mkowera leo shere,
sheria.
Sande kanisa ndo shere,
sheria.
Ewa genge
wanataka shere,
sheria.
Shere, sheria, shere, sheria. Wagenge wanataka shere,
sheria.
Shere, sheria, shere, sheria.
Squeeze it for my doshi my drinks. Alisia food to go away with a bill. Danya anauza nimejipinka 15. Unajua ni siku gani ile siku ya masinde. Na koi bashi ndo walevi wa real. Usikop mgana zika blood Gaza strip. Kuna ndanya ameiva wengine joni mateki. Ni maduaka wengine ni mavedi. Banga rada hizi section usimedi. Kiasi yasi unaza zitonga za baby. Anadai kukumba. Kwanini? Anadai kukumba. Papa skujika si shere,
sheria.
Kesho mkowera leo shere,
sheria.
Sande kanisa ndo shere,
sheria.
Ewa genge
wanataka shere,
sheria.
Shere, sheria, shere, sheria. Wagenge wanataka shere,
sheria.
Shere, sheria, sheria, sheria. Wagenge wanataka shere,
sheria. It's got to be DJ Joe Mfalme. Log in to www.djjoemfalme.com.
Baby, I can never let you go. Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Just like a sweet melody, you're magical but you don't know. Umenichemsha ubongo baby nimekubali. Baby nimekubali, yeah. Daga kubye simanyi, the way you shake your body. Show me your busy body. Nobody know but I wanna choo-choo-choo-choo you. Choo-choo you. Me gonna choo-choo. Like a dicey. I wanna make The way you shake your body, show me your busy body.
Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo dolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My peppers ina ni checkies ina shout hallelujah. Oh my God. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki mina fanya bitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki mina fanya bitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki.
Follow DJ Joe and Falme on Facebook, Twitter, and Instagram. To be DJ Joe and Falme. Log on to www.djjoeandfalme.com.
Fruit. Big up to Nazi. Why ya to Nazi fruit? After polarity, cross Ali Patana Naji. Kwakosa Kishandanga Wadi. Ali thought Atamada wanna be. God Ali change cause Nenu Ali Sambazanani na yendo boss. On a he. On a beat, so to go lost some on my knees. Got daily change course, sold out, I'm totally. Si chess, denge kamene, na chess, gym nataka niwe. Legend ka denge nita, AC nataka bima, emblem na ndenge. Na kaza breadwinner mpaka kemble, stwa kembe sultan. The other chicks, they let you mashavu shavu. Mungu peke, wezidi kwa babu babu. Fishers of men, nyavu nyavu. Atutambui beef, baby, tumanagu. Ablex nazi fruta, ey. Tunazi fruta, ey. Tunazi waja waja tunazi fruta. Ey, nasema blessings nazi fruta. Ey, tunazi fruta. Ey, tunazi waja tunazi fruta. Ey, nasema blessings nazi fruta. Boss. Nani, of course wakumboka na hii. Usemi dan roga ring, kingdom ina suffer violence. Church roba ring. Can't touch this, in the furnace. Vision ni biggie, woo, Missy Wallace. Skit high grade, na hisi chalice. Positive energy, ndo mina harness. Been here, tangu sheng ya kauzi. Mungu peke, sina stress ya mamuzi. Hini apro, jugu na denu, wana udhi sibishani. Kuna strength kwa sauti, sitan the other chicks, tele tu mashavu shavu. Mungu peke, wezidi kwa babu babu. Fishers of men, nyavu nyavu. Hatutambui beef, baby, tu managu. Blessings nazi fruta, ey. Tunazi fruta, ey. Tunazi waja tunazi fruta, ey. Nasema blessing nazi fruta, ey. Tunazi fruta, ey. Tunazi waja tunazi fruta.
DJ Joan Falme.
Hey. and your omo say you guy my guy. Tukundaka skama kawa na machaji no mind. Tulisaka tukapata yondo tamu wa life. Tukoma vitu, tunaserireta ni kopi mana wazimu. Masha bila pressure kujivinjari muhimu. Na shingi kutesa hizi area muatibu. Pori kona pesa ulinje kona kakitu. Spending, spending. Sankul wanga ndogo ya mabrejin, brejin. Suzu waga zogo tuki step in the scene. Numa mdogo mdogo tuki let in. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko. Mwaga kadotu ya wahenga kama Steven Biko. Alafu choki unatembeza adi kokoriko. Tanya kutiko na mashelenge. Niku serere kango kwa na mawezere. Tuna serere kiflame jama pekele. Niku serere kana pijama kelele. Tuna serere, serere, serereka, serereka. Hapa kame waka tunateketeza. Tuna sababisha tunatekeleza. Kusa ndo kusema tumetengeneza. Serereka, serereka. Nengiza baridi mnatetemeka. Kijoma picha inaeleweka. Nivile kameshika ni kuserere, serere.
Serereka, serereka. Hapa kame waka tunateketeza. Tunasababisha tunatekeleza. Kusa ndo kusema tumetengeneza. Serereka, serereka. Nengiza baridi mnatetemeka. Kichoma picha inaeleweka. Vile kamishika ni kuserereka. Panda meza leo hatujali. Ukitaka vuta shashamani. Hatutaki vita hata gani. Watu washikane hadharani. Tujivinjari bila maswali. Na usiwori. Kuna makali.
Ngozi yake livyo laini. Pozi lake nalo thamini. Pua kajitobo wa kipini. Mshua huyu mtoto wa mujini. Nikazuri kasupa kinege. Jicho lake la nipaga dege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipe ni mege. Nakana vyo dondoka. Kamejaza besi Twitter. Besi Twitter. Nakana shoboka. Nikikauna kakipita. Aki sister. Aki cheka na mwanya. Sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya. Nikipiga miluzi anankaya. Ila anadeka ah. Nikimwita anadeka ah. Akipita anadeka ah. Eti anadeka ah. Ah.
Anadeka dika dika
dika. Anadeka dika dika.
Anadeka dika dika
dika. Anadeka dika dika. Unaposugua, unaiinua. Nyoka ya shaba ushaidibua. Hebusa sambua, mama pekechua. Kama kuku manyoya ndakufuchua. Sijali geti kali, mbwa kali. Kama noma iwe noma. Jeusi melani, chokoleti. Nikorada ya kenoma. Nikazuri kasupa kinege. Jicho lake la nipaka dege. Alafu kana mizuka ya genge. Natamani kanipe ni mege. Akicheka na mwanya. Sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya. Nikipiga miluzi anankanya. Akicheka na mwanya. Sijui ni kusudia nafanya. Nyuma na voita wanya. Nikipiga miluzi anankanya. Anadeka
magic too. Take it gang gang. Kuna matata mboga ni genje. Cheke ni kiu, shake ni bam bam. Peke ni jeng jeng. Kuna nisha sofisha rada. Sinu wa janja. Tupe kitai na ketefa. Yetu ni ganja. Ti, hii ni Fanta. Tunakata. Hii ni Rasta. Mana gangsta. Sema ngote kwa kwe uguzo cheke kwe kwe kwe. Minataka sante punda. Nipiteke ke. Maneno yako bita shinda adi morsik. Na kama posin vitamal.
I don't fight chicks.
Na rapa ineza futa yo career race. Na pia chuta juta cook the beef.
At your own risk.
Hii ni lambo tana Subaru country. Big ego koko jambo let's face it. Luna hand kabu lingua can't take it. Nina swali hey amigo, can I kick it?
Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes I'm allergic to. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes I'm allergic to.
Ah, ulioko kana bado jo moka buda. So unakula tu mokuka ukito ushuhuda. Unajifanya we religious na unaroho ya Judas. Unabitray my ninjas juu ya salasa buda. Roundi tumenona kapa kaza buchari. Na sura kama tiange hapa kuna forgery. Cheki cheki mime clean up nice. Oh, shingo maji maji see that eyes.
Mondem, mondem, niko base na magaldem. Galdem, tuna bless, tuna bondem. Bondem, bad vibes mana kill them. Kill them, yeah, mindo kimping wa easy pink. Mana fresh team na siko flexing. I got the juice na siko blending. Nime stand up lakini bado nina blend in. Oi 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 oi. Oi 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 oi. Bad vibes I'm allergic to.
Lazima simu ndo sipige pige sana. Lazima simu
mission, yeah. Black and black looking like a billionaire. Game denied, more begin and free now, pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Floor cook fun, you say machine come ten. Don't fold in up with a breeze when I smell. It may mix na shash, but you really can't tell. Check your black dude chin. We don't need tint, come blow hammy and gin. Ningumu resist, easy fly come in. Be found the trash when you make a technique. Body leaky, melanin do chin, yakuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni my king true, na my queen. Squad your temper ka DJ. Black, juu ya kwangeza tire. Black, competition na icheki kwa kio. Wako yake pia ni black on. Michael Jackson, bank account on. Spend my cash on, and her ass on. Competition na icheki kwa kio. Wako yake pia ni black on.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo. Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo.
Sherehe ni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap snap sana deku jiponyo. Yap yap kidem
kipanyo. Akademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi inafanya nini kwa mbash. Na wekia minyo na kata maji kinomo. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoi na piga simbo stivona. Nuwa sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za maki hapa sidani.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Dem nikafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam sham. Rasham kisham sham kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay. Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona? Neza fungwa bra na mkono moja. Neza fungwa bra na. Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay. Keti chini, geuka hivi. Wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na hiyo mini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Haka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka na ngeo sezi menda takapedo. Demi kafu pika napenda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu gangang. Imebakisha ngwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na
kalenda ya my master majima bazenga piaka fala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sikini last but amako kalenda ya my master
master maji mabazenga pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sini last bota mark kwa kalenda ya ma master maji mabazenga sini last bota mark kwa kalenda ya ma master maji mabazenga pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kali bays a Bentley na mabigi hakunanga mtane za kula baridi buda kila esto jiji ni na bibi galale
unakula nga Ferrari
galale
ushamawe kahalwale
ni galale
unaongea mingi kahao
galale hey yati yati nini kem kem wata gwane wata vai mister kasi ganje haini saidi wata gwane wata bauti bro man kona dai beef galale galale hey yati yati nini galale
Papa Fadela kime baki ni kuchengia statue Na usiache ndula inje na unajua tuko paipu Tuko update na tike mbogi yote my crew Masilva ndo zmejaa kama Manchester Blue KM doli kuinafanya gani dos daro Papa God sunyonyeshe ganji kama flako Ni adisye mafiga makoma na maziro Firi suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wasafi ongeze be ya bita Wasoro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo take your mad
Kem kem wata gwane wata vai Mr. Kasi ganje haini saidi Wata gwane wata bauti Bro man kona dai beef kalale Kalale hey Yadi yadi nini kalale
Akwanka
Kalale hey
Katugongi pesa ni upuzi Nataka kuwa na shares kakuzi Nijenge uko nyali Ini nice nikikunywa sharubati Ukirushwa manzi kalale Kompeni kompero safe Bazo, bazo Mi ufanya biz na mabazo Sipendi chali ya mewekwa Unalipiwa nyumba rwaka kalale Wanaumu wakiongea kalale
Hey, yati yati nini kem kem Wata gwane, wata vai mister Kasi ganje, haini saidi Wata gwane, wata bauti Bro man, kona dai beef kalale
Pima nai panda na lima Nangi pacha nai pima Pima nai panda na lima Nai kichapa jona dondoka Ey, dondoka, dondoka Ey, dondoka Ey, dondoka, dondoka Ey,
yeah Una santi ya punda una mateke Nikikuna uta umo uta naste Tewa veve joziki bundi msika koko Tewa de bendo iso daba zitoko Te anata ikona sija tebonge mato Pena daini Na bandakas ni mato case Come fast names Rone and a kako Be my girls busy Wanna ball Kuliko mako
Nangi pacha Nai pima Pima Nai panda Na lima Nangi pacha Nai pima Pima Nai panda Na lima Nai kichapa Jona
Shipo ya muziki ya mefamia Cheza mosmosu Sijo kaumia Watoto wakali kina Carolina Halima walivojia chia Leo tunapiga show Yani paka kokoriko Iko Pane mukiwika Kenyan boy Na pila bado iko Iko Leo tunapiga show Yani paka kokoriko Iko Pane mukiwika Kenyan boy Na pila bado iko Iko Na sijidai Upendo mina sambasa Wa mai, wakaka zina wadadas Wanafurai, koma zaku zina wabamba Eh, zina vochuna kwa speech Niko,
achani wape buru dane buru dane
Leo,
mina wapa buru dane
buru dane
Achani wape buru dane buru dane
Leo,
mina wapa buru dane
buru dane
Achani wape buru dane buru dane
Leo,
mina wapa buru dane buru
dane Achani wape buru dane
buru dane Leo, mina wapa buru dane buru dane
Leo,
mina wapa buru dane
There must be something in the air, oh Lord, I fear, I feel like I'm coming down with virus Hey, temperature rising, what am I seeing? I need Visine just to see things clearer It's no long tin, it's you that I'm wanting, yeah Taking over my body, spending 17 days with you in quarantine Oh, it's no long tin, yeah, it's you that I'm wanting Cause baby you're so clean I think I found vaccine Cause your love remedy You're my my remedy. Baby, you're so clean. I think of my vaccine.
www.djjoemfalme.com.
Siski, siski, niliambiwa ni muache siski. Kamote, 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 bengtinga meni seti. Kwa jirani.
I don't care.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Bengtinga meni seti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani. Nitajiua, nitakunywa happy. Nikamurudia, juu ya kupanic Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Bengtinga meni meni.
Give me some love when I'm whining. I make you look good when I'm shaking. Kenyan girls you be wanting. I'm the medicine you be needing. Leo ni dandosha yokote. Ni rombose ipepete. Ni kipendua uiteke. Halafu juu unibebe. Na yo migu chini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ongeza. New dance style ndo mwangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, mumanimo. Dosele, cheza tu de wote. Dosele, uwe ma. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, eh, oh. Dosele, napenda hapo tu. Dosele.
She's stepping out of the room, looking fine, aye, aye. Looking fine, aye, aye. I wanna dance with you. Boy, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out there. Only your hips, so do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Na yomi kuchini legeza. Miko no kando, ukitingiza. Tapeda one love, we yongeza. New dance style, don't wangaza. Wangaza, wangaza.
Do sele, na pina cheza tu. Do sele, mo mani mo. Do sele, cheza tu de wote. Do sele.
On Facebook, Twitter, and Instagram.
Sexy mama sitai, cock up your gun, jishilina pitai. Señorita si umeni itai, pepeta majigi chumalina pitai. Induwa mbichezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Ah, ae, kisima, kisima. Misitaki kisima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo, dodo. Yani katamu chapo dondo, dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika hii kiboko. Gona, gona, gona. Katoto gona, gona, gona. Gona, gona, gona.
tujifanye kama vita. Wale unanimaliza miuki nita mama sita. Kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Mekupa kitiketi mekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yeni unakula keki nonja kama pizza. Unararua tu wakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tensi baby unachoma picha. Yoni papens paka nimefura bicho. Squeezy waga na ringa cheki luku napigishwa. Mina lishwa, mina vishwa, na kisi mama kutembea mina pishwa. Ndani ya mapens mina bembea na wika. Mina kumis baby gona gona.
Hati we ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Dome sota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Lukwa liomba tirani. Na kwa best file anajidai. Bazu, bazu, bazu. Hauna kakitu bazu au tu. IG chocha maisha ya tu. Caption lamu with my boo. Eh, lifestyle na madeni. Niku jotwa jotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Hati wari sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajamu. Umesota na unakata. Ati yani unanga mali. Woshindo meha.
The world, no say nothing when the fool them a chat, not a word. Hey, girl, your body good, I watch it turn and the curve. Are you cute, are you pretty, baby?
I gotta show them that I own it. They behind me as I'm going after the money and the Rolex. Says the makers can't get a hold of this. I guess it's what my calling. This is how my family running up 200 middle fingers. We are not this, not this. They all gotta stay fine of us. Ain't got time for the commoners.
Everybody keep calling us.
Please hand me the monitors.
Hey, it must be do something bad, bad, bad.
You must be in everybody, so odd.
Bad mind, them a ride bicycle. Meanwhile, me a ride ramp on a divide. In my sweet me up like popsicle when me a bust a whine in my tone up in life. Tone up in life. To all of them who preach that mind. Tone up in life. To them who keep wasting the time.
One more time.
Tone up in life. To all of them who preach that mind. Tone up in life. Tone up in life.
When them in a bed asleep, we a study greatness when your feet get a piece. Mafia money, the chain of Genovese. Champion Muhammad Ali, your Bobby Dali. Boxers in a major, so could I never breathe. From she get that, yeah, she never dead. Yes, skin pretty, me no give a damn, me prefer Eve. But me, the two of them are so we make a dream.
Don't
I
be
like,
to all of them who preach that mind. Don't I be like, to them who keep wasting time.
For a while now, jime kwa nkipenda ngoma tangu young wow. To some point ni kamini mini mkali wow. Nafana na sema na kopi nyash na kali how. Mina fiti nju brand ni different. Tam ni karibishi ya mtaki mini trend. In this case baba ni kukazi usi stress. Atia kuna kiti intaketi kwa kids chair. Upole ni kona usi mention. Ni tension ni meambi wapo kwa reception yeah. Nasikia taka ni kona potential huku. Nafaku jikaza ni kwena connection tupu. Mbona inashitua na ndona zapana. Ama kuna mtu anataka tukulikara. Jayo story nataka namba ya jalasi. Mnaona vile masauti ni badass. Wild Wild Willis nadai kuja 10 over 10. Lakini nda kupataje gathe. Ghost na giddy mtani cheza again and again. Nadai amina niweke trend. Nafakujwa kamene mwakide unamuende. Nafakupiga kelele ndio ngoma itembe. Bahanli kudie mpia kothe na pose. During tone angesema missi hivi gospel. Lakini nadai kuja juu. Mina dai kuja juu. Achani kuje juu. Wacheni kuje juu tu. Lakini nadai kuja juu. Mina dai kuja juu. Achani kuje juu. Wacheni kuje juu tu. So nothing comes easy. busy na dai kupiga tizi nafaa kuwa busy na hii content jua tai sound fiti kutoa ngoma mbili alafu ni kuwe cheesy na nipote soka lonje mfalme na mo najua mnijui lakini for real hakuna mado na pia hata kuna video ah bora mnaniona naifanya na sip kuna corona kolongolo mnyanya shiti apostu hivi data kasi fiti nikifanya ngoma kali kali nizipost na senya ataziona ziad kwa tiktok ndo nisikike ngambo ntajionea mambo lazima nijihando kimpango nafaa kusaka support kitu kama collab otile atasema time bado vivye natani push ata siezi regret ngoma moja tu italeta the rest shida ni kujiprove sijika nitaweza ebu mtu anitumie namba ya Sam West Eriko fanye ngoma zangu parody anite mzungu mituju nimesema meongeza calories mukami aniambie si rahisi kumpata jua kwa level fulani na mi bado naanza J Blessing angekuwa kuzo yangu na kuambia saini ingekuwa na tuzo ya video of the year mavixe na ingekuwa stress my dear saimi ni simple boy nita change my gear tuna dai kuja juu mina dai kuja juu achani kuje juu swachani kuje juu
It's going to be DJ Joe and Falme.
All I do is swing kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt but singiangi booth na manyaru. Leo ni range staki nooks ya Subaru. Mi bazenga swat na pigianga loop ya gumbaru. Don't fike apa, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanting to work for NTV. But maybe pia mi ninge chujo kama Ken Mijungu. But mi ni rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yuendesha manye. Yesu ni baba staki mezesha jachien. Yes bana inachuna tukiveveka na bien. Atujaanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya huivuta hadharani. So ambieni OG ya mifika na ini rumba ya Kayole isi rumba ya Japani let's go Kombosho ni narwabe mbele nyuma Sina pesa. Na bado inafani fike ronga Niko railways wuda ni menuna Na jaribu kusikiza madonda Fresh keja amende ati ya kiskuma Amechoka na nguo za gikomba Karanja kuna dona fakutuma Niweke kwa inamba buda boss Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Na tume pia na ya kutoa Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu Maze form CEO poa tuma kitu tuma kitu tuma kitu usisahau ya kutoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu gabe tuma kitu Eyo nina issues kadha mefichia paparazzi rada Na usinite brayo, afadhali papa Omolo toka bondo, hapo shwari kaka After nipate mjune libidi nisare fuaka Na sijayo gopa kuwa na enemies But after God the only thing I fear ni feminists I hope I don't get cursed for that Don't be surprised mukiambi what this verse is swag Either way niko wera sizi choka ni chekwe Niko haba niko kule buda mboka ni mbekse Kakamega huli tangasha mola shikwekwe Juka for me na keroma then I'm always interested Kuna dili na Ivana, ikijipa nda kusho Pereka iyo luga uko, eni lipe sangu do Ini language ya mabroko toa kutoka Uki slay kiso chorea kutuwa nishana kama nye uchekeshi Bombo kla Kongosho ni narwabe mbele nyuma Sina pesa Na bado ina Fani fike ronga Niko railways buda ni menuna Na jaribu kusikiza madonda Fresh keja amende ati ya kiskuma Amechoka na nguo za gikomba Karanja kuna dona fakutuma Niweke kwa inamba buda boss Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu
tuma kitu na tumepia na ya kujoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu maze form sio poa tuma kitu tuma kitu tuma kitu usisahau ya kujoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu
Shagama tuwa tuwa Napenda mangoko wamebeba manyagu Na rorosa kengine kakuwego shodo wakwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Kusuko kusesu, alafu tukutokwa
Jani shika nkapata lipika mbete Nkapiga kwanza sekete na shukisha zangwete Lafu nkatoa tenje, nkapigi ya madenge Akononesha corona ikidai nikifanje Kusema nitulie jirani akanza kelele Kucheki rada gani napata kumbe nilele Nikajipi mtembe, zika niweka lele Nikafika kwa kena patanisha mea pembe Akanza na masharti, ati nitowe shati Apo rada safi, nkakula kamlafi Kidogo tunabishi wabana kwa nini nani Nagutuka nibuta kena yu kwa kamrazi
Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Kusuko kusesu, alafu tukutokwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Kusuko kusesu, alafu tukutokwa
Mini kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi die izo vako Zako za kujingle, jingle, na kumingle Mina die ni kukembe, ni kudare Adi wiki kama kurino Misi jali na choma foto, ata kama wako Kijicho, alijifanya guiji kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo, na mayelo yelo, mayoyo
Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Kusuko kusesu, alafu tukutokwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Nani matua, alafu ni makuwa kwa Kusuko kusesu, alafu tukutokwa
Wait, hold on, hold on, hold on Alright, pull it up, pull it up
It's got to be Joe and Falme. Log on to www.djjoeandfalme.com.
Leo ni go out, ni me puja prudesa. Que yo
Madagascar ama Kane Pewa chupo si lambe lambe Wapiche seko pande kane Ngango, whisky Hanjam, hanjam mingi Minataka joni teke toto Na msupa tulewe hadi kesho Shots, kamino Body, bodo Chapa, toto Ukimaliza, kiyo
Kini mafo Spendi chakata lakini even Kama una job so kamu blo
Na kinyonga
T-Dot Kasabunyan boy Nalin back me si talk too much
Nani suffocate
hey, Me seem smooth kama wale my boy But don't rush Me si juku bembeleza kasabuni na teleza kuteleza Si kongu kwa ni kenguka kwa ipi
Nani nyonga
Nani kisliding
Nani suffocate Nani afail
hey,
My chest, venye tu mademu wako on my case Aki haru na nibamba minataka uni arrest Uni kunyo kakrest, uni teke juu ya desk Cheza chini, mistaki kukue na audience Ni suffocate, uni marinato, yes
Nadai chuma flani, tani suffocate Na msho ata hame, mini tamlocate Kabaya mklasi, sa zingine mini rate Bado naishi kwa mzazi, so tupatane kwa gate Haga like this, body fiti like this Mbuna sini hustler, toto physically fit Nikatia na mpesa kahuwezi niache please Mi ubonga revenue, kani free egg
Nani
suffocate Nani suffocate
Nani
suffocate Nani suffocate Mwendo wa uteme tembe te
Uteme te
Wenye roho chaku hapo te Baby Wapenda ndogo ama bigi bigi
Bakua
Kitandani ama kwa kiti
Bakua
Kwenye gari ama bigi bigi
Bakua
Bakua Wapenda ndogo ama bigi bigi
Bakua
Kitandani ama kwa kiti
Bakua
Kwenye gari ama bigi bigi
Bakua
Bakua Bakua Follow DJ Joe and Valme on Facebook, Twitter, Instagram and Snapchat
Okwong kwa Yo, sume tipeva na chiki hizo, ndani ya dera Kwezi mitua minjo bazenga, chorea vitu maina, kujia vitu meja Kujeni kupe motaratara, nataka tuende geja, tuende kudaradara Chini ya maji kama utaki muadhara, nitakurarua kama simba ya masai mara Ara, nikupate nikuteke, nitupe luga di ucheke Nikulambe, nikumange, nikuchape, 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 hadi unyambe Excuse me, iyo haga inaniita, inakata muniteku la kama mchicha Kenya mwoni takupo siku mzima Hadi ukiniona unenda kujifiche punjo
Bas baby njon njon njo Nikupe manjon njon njo A baby njon njon njo Nikupe manjo njo Wapenda ndogo ama bigi bigi
Bakua
Itandani ama kwa kiti
Bakua
Kwenye gari ama bigi bigi
Yes, mama.
Drinking soda.
No, mama.
Drinking soda.
Yes, mama.
full to kande u ngamam. U ngamam. Tena ongeza mafu dan dan. Mimpishi, sauce cost dishi. It's so easy kwanza snacks mi udishi. Sambusa ndo mi hudishi. Sipendangi ma snack, sikulangi ma junk, sikulangi ma don, sikunywangi ma yog, kwanza sipendi pudding. Na mi wanga choose sambusa ndo mi hudishi.
Banana bananas.
Sakata rumba, rumba kakata dunda, dunda sakata rumba, rumba kakata dunda, dunda, hey, hey, kakata dunda, dunda, hey, hey, kakata dunda.
Hola, hola la la la, hola la la la, hola, hola la la la, hola la la la.
Kingora tumafala, bado niko jaba mina serereka sana. Dondo kunyamba yani ukundo na pawa. Kama kawa, najitipa tumadawa. Nimengara, nimedunga masahara. Weni suara, nona nieke lawama. Utashandwa, idengine utagenya. Hato sunde, na kukuta tu kwa keja.
Sakata rumba, rumba kakata dunda. Dunda sakata rumba, rumba kakata dunda.
La la la, hola, hola la la la, hola la la la, hola.
Alishukia rounda kani ten star du, niki para babu, nime dai tatu, nime fura nundu, na kident kwa gu, sasa santa du, akio line tadu, tinda ni ama dem kama tintin, wana band, wana ball, wana give things, ukibaki na kadem, cheza violin, ukilipa pia ma bills, baki na receipt.
Sakata rumba, rumba kakata dunda, dunda sakata rumba.
Like a Joe M. Falme party.
Nimefika na niko na kusudi. Nimekuja kukubama nkimaliza ndo nirudi. Iskize kwa sababu huna budi. Zi mistari za leo nimezitoa tuburu. Ndi, kwanza na cheki uko mudi. Pili napenda iyo hudi. Atakawe ni msee wa nduthi. Amka usakate juzembe ni upuzi. Baka jasho linuke ushuzi, ushuzi. Shuzi, shuzi. Squeezing na ringa nko chuzi, chuzi. Chuzi, chuzi. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongone jambo. Mista kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke. Fire, rende inabwaya. Ngoma inachuna nipeleke Ulaya. Hapo kilegea tunakukaza na pliers. Kutwa dikucha kuja na kina pliers. Zitoke, mini kuokote. You say my name ni kupeleke popote. Saro, ntakupa chochote. Ata kama nimbali tutafika huko kote. Jichoche, choche, jichoche, jichoche tu. Hey, zitoke, hey, toke, zitoke tu. Moto paka unashindwa kuhando, hando. Niko kwenye flow songa kando, kando. Karibia ni nongone jambo. Mista kijua kama umetoka ngambo. Zitoke, zitoke, ey, zitoke, 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 ey, zitoke, 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 ey, zitoke, zitoke, ey, zitoke.
Mzuri jini, ama nalewa. Wakunywa nini, itisha pewa. Hivi uko mwenyewe, ama unabebwa. Hapa ni mjini, sije mtu kamegewa. Shakira, Shakira, kanicho na Shakira. Salio sija bagiza, pesa benki kamaliza.
Shakira, Shakira, kanichu na Shakira, salio sija bakiza, na baki ni napuliza. I know she came for the guap, she go sit on Renette for the guap. I know she came for the guap, I know she lie for the guap. She go sip on Grenade for the guap, she gon' key for the guap, still for the guap. Go down low, girl, make her see you go down low. Go down low, let me see that you go down low, yeah. Mama way. Utadhani kashuka toka Marekani, hey. Amebeba, hey. Yeah. Zigo utadhani na jodhani, hey. Toto idadi na nusu, nusu. Kanifunga mabusu, kanichuna ela. Finesse, 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 finesse. Shakira, Shakira, kanichuna Shakira, salio sija bakiza, pesa benki kamaliza. Shakira, Shakira, kanichuna Shakira, salio sija bakiza, na baki ni namuliza.
Ile siku bila kitu wenda poa, then tumelipa, stimu melipa, dema na nooks, ametulia, ako kwa mood, anakupikia, fudiki iva, ashapakua, ashaniuliza, inatestaji, nishamwambia sunge ka spice kiasi, akijam na mdanganya iko poa, anadai twende out, namwambia badilisha basi twende, akivaa na kazi kabla nitoke, okay, umekala crash, iyo top na iyo mini, kwangwa si match, ana jam, anajishika kiuno, anantolea, mwasku get kila kitu mufanya, uappreciate, oops, ulimi yangu kulikuwa na amani, sasa nimeleta tabu, hey, ulimi yangu, uniletea noma tu, nakwambia, hey, ulimi yangu, uniletea nopsi tu, nakwambia, hey, ulimi yangu, uniletea noma, ni sato jioni around 3, nilikuwa kwa stage na tegea tuma 3, demali nipita kasmama kando yangu, baadaye kidogo niko na wasi watatu, wakasmama kando yake, hakuwa nasikia kiba kwa kibeti yake, nikawika, wezi, wezi, kidogo wakanigeukia mimi, wakanishika mashati, wakaniangusha chini, iko, iko, wakanipiga mangumi, makofi, wakanikanyangia chini, mmoja kanikondolea macho, kijana sikungino fikirie maneno yako, watu walikuwa na angalia, kuna kitu wanafanya na wanacheki na umia, mpaka ule dem nilikuwa nasaidia, nika wish ninge nyamazisha ulimi, kai ndio kusaidia, tena si mimi, eh, ulimi yangu, uniletea noma tu na kwambia, ulimi yangu,
uniletea noma tu. I know my fault, your body good. Wine, when your waistline like you should. Wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, girl, body good. Wine, I know my fault, your body good. Wine, when your waistline like you should. Wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine.
If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're sexy and you know it, clap your hands. If you're ready and you know it, and your body wants to show it. If you're sexy and you know it, clap your hands.
DJ Joem Falmy.
Just wind up your waist, girl. Uno wine, uno wine up your waist, girl. My girl, just wind up your waist, girl. Uno wine, uno wine up your waist, girl. Girl, body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl, body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine.
Kick it up in a the place, girl. Roll it up in a the place, I'm a she place, girl. Hey, your body been no fearless, girl. Me love it when you wine and pushing on me waist, girl. Hey, can't offer them a fearless, girl. Wine so good in a the place, man, I feel risk, girl. See me, bad girl in a the place. Me love where you been up in a place and mash up the place, girl. Body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, girl. Body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When
it's got to be DJ Joe and Falme. Log on to www.djjoeandfalme.com.
Hey, hey.
brother. Squeezy my dem ni blanda. Jana kuzwali mkaza. His family, get together kwa bed. Your story tumekata. My boy wengine blanda. Wata kukulia mama. Na kuchekeshe sana. Madem. Madem wa siku hizi. Wana machali wengi nilichapa moja juzi. Ika ingia ndani. Dive.
Nairobi. Yule na kubea. Pia na nibea. Akikuletea. Ananiletea. Wanakula fea. Sote tunashare. Ogopa sana. Nairobi. Yule na kubea. Pia na nibea. Akikuletea. Ananiletea. Wanakula fea. Sote tunashare. Ogopa sana mama.
DJ Joe Mfalme.